kun radio sagale americati radion sagale america witata kabage jumaatat galgale keessa salama walakka jal kabage saferitti meter bandi kuda sagale dimension ret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba radio satellite nail sati marsariti full of facebook ki kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fatu tagenya jalla tamakamoltan ar robi onkolonisa kudaja barakumalamaf kudasagala kalokop ethiopia timo onkolonisa shan barakumalamaf kudalama kesu mesan kesan ranna modanditi
parte demokratota kesa ore president america ta odurgomu jurkudan ilaman eda television ratti ayetin hayyu moltada watlafinna fjabenna walim gamkani namo ethiopia kesa partini bi nanno tigray bulchi tplf ibskale sambasa ndatti biro mumme minister ethiopia david ken baroto lansora raket daim tu biya santem
koreng dugale sa w sumaw mata tigrayo kan wahat walgay yokan mo korasa guya tor babo deb sabasen partin ibiddaf ciditan walittima kamun danda anjedeja ibsi bay kun qamajijiramni dufe foton tani qamajijiramni tidufe kanummata bakkambu ne jira wajirmu micha ministra ethiopia mo gabasa kenyo dukenya kesa tidege foto kenya tabanni gargarsa namoma america kaaba ke saunde fame mangudo ta gargaru tokko dabata biye kesa jiru adama tika madde fati tokko gargarsa me shale dadda kenne jira marafo gatu mur saganta kenya tin walin turajin dage foto kenya ammo duf gar sorat lebin
ወሪ ፓርቲ ዴሞክራቶታ ከሳ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ተውፉ ድርጎሙ ጅርኩዳን ለማን እደገልገለ ጎዲና ኦሃዮ ቴሌቪዥን ረቶሊ ያይተን ሀዩ ሞልትዳዋት ኡፍጀላ ወልቡሱፍ ላፍና ፍጀበና ወለም ጀሪጩፍቲኑ ዩ ከራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲራኒ መቹ ደንዳሃኔን ሎለታርኪን ሲራት ሴንቴ ጅሬን አሜሪካ ኡልቀቡ ፊዋን ሄዱ ረት ወልፈልመቱር ኢታናን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ካዱሪ ካማንታና ትራምፕ ጅራ ሁዳቹ ፍፋና ሞሞ አቹ ፍረት ድርጎሙ ጅርጆ ባይደን ኢልሚሳ ጋፍ ፕሬዝዳንት ጋፍ ባይደን ፕሬዝዳንት ታይቲ ዩክሬን ራፋኤል አርጋቹ ፈሊኑ ጀቻ ባይ ጀዳኔቲን ማንታኒ ኢልምኺየ ዋን ተኮለ ያክኔ ጀዴ ሞርሜፍ ሰነተር ኮሪ ቡከር ራሽያን ሴርፍን ዱኛ ጅጅሩ ደሙ ጅርቲ ኢትጨልሱ መለ ጀቹን ዱበት ሰነተር ካሚላ ሃሪሰሞ ትራምፕ ጋፉም ሁጂታን ኢትከነኒ አሲዮ አሜሪካፍ ኡማቲ ሲ ጉርጉራቹ ትጅራ ገባያ ባሸ ጉርጉራቹ ጅራ ጀቹን ይመት ጎድኑም ካን ጩፈር መረቴን ኡማት አመንሲ ፈጫ ካናፍ ፕሬዝዳንቲ ኸራ ፕሬዝዳንቲን ሞ አንቲ በርባረቹ ጅራ ጀቴትን ዱበት ፔንሲልቬኒያ ሚሺገን ዊስካንሰን ኦሃዮ ፊ አይዋ ተናፍዶ ቀደቁ ጅራ ጀቴ ዱበት ሃሪስ ተርኪና መለ መርሲቴ ወራን ብሊሱማ ኩርዶታ ጀዳኒ ሲሪያ ጋምካባታ ሩጅርት ቱርኪን ሲሪያ ሴንቴሎሉን ሃጃቢይሱኒ ማለ ረኮቴና ሚቲ ጀዳ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀደቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዮ ፕሬዝዳንት ኢጣሊያና ቴኒ ቢሮ ፊኬሳት ወለርጊያ ከጀደቲ ተርኪኒ ተርኪ ከሳቱ ወር ብሊሱማ ፈልሙ ጅርኩኒ ነውዩ ማለ ከዋጋ ጀቹ እንደንደኑ ጀደ ቡልቾታ አሜሪካ ሄዱና ሞ ትራምፕ ረኮ ኩርዶታ እተለክሴ ዳዋቹ ጅራ ጀቹን ይመቹ ጅራን አክቡልቺን ሲት ተርኪ ያለቲ ፕሬዝዳንት ኢሳኒ ረሲብ ታይብ ኤርዶጋን ዮታና ፕሬዝዳንት አሜሪካ ማይክ ፔንስ ይፊ ሚኒስተር ሃጃ ለአሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ተወለርጋኒ ረኮ ወራን ሲሪያ ካናሌ ተርኪ ካናሌ ማሪያቹ ፊያው ጅራን ገምካኒ ነሞ ራሽያ ለን አከታርኪን ሎላ እረቲ ወራን ሲሪያ ጀበይሲቴ ኤጋ ተኮራን ሲቲም ቡን ጀበይሲቴ ዳማት አዶኒ ቪዮ ሰከንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሶ ጅርተን ፓርቲን ትግራይ ቡልቺቱ ቲፒኤልኤፍ ኮሪሳኒ ኮራጅዱ ገለሳ ካሌ ማቀሌ ዱማትረቲ እብሰጀን ነው ባሰን ፓርቲን ያዲግ ወልት ፓርቲ ያዲግ ወልት ደባሉኒ ቢዲጉ ደንዴት ጀነኔቲን ያዲ ካንማለለ እብሰጀን ነው ከዱ ባሰን አክቢሮ ሙመ ሚኒስትራ ያተቲ ያዲ ጀሪ ባስኩኒኒ ካኡማት ፉላን ቡኔ ወራ ወንጀል ሆጀት ሮፈቹ ፈዱት ያት ከነዱበታ ጀዳ ኦዱን ዱባት ይደቻን ነም ኢትዮጵያ ዲባ ፉርታው አካሚዲያን ኢትዮጵያ ገባሰቲ ሳውዲ አረቢያ ከሳ ሂዳያ ጀርከና ሚኒስተር ሃጃ አለ ኢትዮጵያ ቲፊ ቡልቾቴ አካማ ሳውዲት ወልዱበቴ አርዳዲት ጥዩራ ቦሌት ባህኔቲን ሲመታን ጀርኩልን ማን ሂዳ ገርገራ ከስቱሬ አገጉዳን ገርብዲ ማንቀጣ ሙሬ ጅሬን ወያ በርባደ ደያው ኸራት ከቀባኒ ወራኒ ሳውዲ ከቀበቴን ማና ሂዳ ገልጨ ይላል Boordin filannoo Itoophiyaa guyyaa uummati Sidaamaa godina mataa ofii qabaateetiin yookaan ammoo naannoo ofii qabaachuuf murteeffachuuf yaade ammayyaa duratti dheeresse. Amma guyyaa 20 duubatti deebi'an. Guyyaa mirga ofii murteeffachuu kunin biteetos 13/2019 irroodha. Murtiin tun dhugaaf qajeelchuu akka taatu abdiin eegannaa jedhu. Oduu namaaf qabtanu.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWT korasaa guyyoota torbaaf geggeesse xumuratee ibsa baasee jira. Paartiin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan immoo ihaadeegiin diigurra taree biyyattiillee ni diigaa jedha. Ibsi koreen giddu galeessaa UWT baase kun gama biraatiin immoo waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun ibsaa UWT kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin ibsi ba'e sun qaama jijjiiramni dhufee firraa otoo hin taane qaama jijjiiramnitti dhufe kan uummata bakka hin buune irraati. Sababaansaa gurmuun ibsaa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisa. Xuuriin sunis akka deebi'u hawwuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asbaaf Iskindirii Wargan jaalannetu dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamuu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaaffilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jarmeeyota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e ihaadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jarmeeyaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootatti hin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultota sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuu mannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jira jedheera. Filannoo inni jahaaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaa'an obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru.
Asoosiyeeshinii የሚያሳየው የመግለጫው ተቃራኒ ነው። በውህደት ውስጥ
ባይን ቆራና ገገፈመ ዋን ፋላ ኢብሰቲ ፒኤልኤፍ ካነ አገርሲሳ ወልት ደበለሙ ከጀዱ አርአዋን ከኤሚቲ ጉሚ ጃርሚያ ኢሳቶርባፋራ ቀቤቱ ጀደን በየከሰት ያዲ ተቆ አከጅራቱ ሆገኒ ፎዬ አከጅራቱ አከሱመስ ያዲ ጅሩ ሆጅራ አከኦሉ ጎቹ መለ ቢያዲ ጉፍ ሰበባ ሂንተው ጀደኒሩ አከቦ ተመስገን ጀደኒት አካታን እቲ ፓርቲ ፊ ቢየቲ ጉርሜሰን አዳዳ ሰደርካ ጉድና አመ ኢትዮጵያን ረገሰ ፓርቲ ለኒስ የሮሳኒ ዋንፊ ተሳጅረኒፍ ገረፉ ለዱራት አከአደ ተኮቲ ዮወልቲ ደበለመን ሆምነ ሰደርካ ቢያቀባቱ ከናፍ ቁንነምቲ ፎዬ ኡሙፍ ከደንዴሲሱ ተአጀደኒሩ አጀቻ ቡልቺሰና ኖ አማራ ከሰቶ ገኖ ተወራናፊ ሆገኖታ ቢያረት ገገፈመ ካን ኢላሌን ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ ቆረና ገገፈማ ከጅሩፊ እትፉፊንሳኒስ ኡማታፍ ኢፋከ ጎደሙ ቪኦኤፍ ኢፍሱንሳ ኒያደተማጀድ ሙሉጌታስ ባሃ መቀሌራ ገባሰ ኤርጌን ገመካኒን ኢብሰቲ ፒኤልኤፍ ካነ ካን ኢላሌን ዋጅረሙ ምቸ ሚኒስትራት ትትጋፈተማንኩታ ፕሬሲ ኦቦንጉሱት ላሁን ዴቪ ከነኒን ቃማ ጅጅራሚ ኩንት ዱፌፊ ኡማታ በከም ቡኔራ በኤ ጀደኒሩ ገሬ ኢብሰካና ባሴ ቦአ አርገታ ቱሬ ካን ዳቤፊ ደራራን ቱሬ አከዴቢው ሀውሳ ጨለቅሳ ጀደኒ ደምሰ ጅጅራማ ከነከሰት ሚልካይን ጉዳን አርገሙፊ ረክኒ ሳከጅሩ ኢብሰን ኦቦንጉሱን ቢየቲን ተቆታቴ ጀባቴ ደሙ በቆና ሰዱማ ቀበቴ ጅርቲ ጀደኒ ሰጋሌን ኢብሰበይ ከሳ ዳጋሙ ኩን
ባጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልግ
ወሊጋላን ፋላ ጅጅራማ አርገሜ ካንኔን ዳበተንቱ ባሴ ካንቆረተሙ ቀቡ ኢብሲኩን ፋላ ጅጅራማ ማሊብ ዳበቴ ጀነ ይውላለ ካንኔን ጅጅራምኒ ትዱፌ ማሌ ሂንዱፍኔፍ ጀዳን ገረን ኢብሰበይ አቡማን ቀበቴ ጅሩ ሐዋሳ በከምቡኡ ፈዲ ኡማታ ኡካምሳጅራ ፈዲ ኡማታ በከሰቡ ኤ ኡካምሱን ወልተጅት በኤ ሰገሌ አከን አገሲፍኔፍ ጎቻጅራ ጀዳን ካናፍ ዋኑ ጀተሜ መርገቲ ዳፍሲሴ ጀዳን ጅጅረማ ዱራ ሃል ቱሬ ስርና ፌደራላው ቶንታኔ ካም ገምኒ ተኮ ሰደርካ ኦላና ካሴ አጀጃ ሲገድ እትከኑ ከጀዳን ኦቦኑጉሱን ኡማታ ወልት ቡሳ ቱራን ሱን አመሂንጅሩ ጀዳኒሩ ኢሃዲግ ገረ ፓርቲ ተኮት ዴቢኡ ሂንደንደው ጀቹን ኢብሰቲ ፒኤልኤፍ ባሰረት ኦቦኑጉሱን ናዴቢ ከነን
በመሰረቱ ተዋህት ቀደም ብሎ ውህደትን
ተዋህት ድሮማ ቀበይ ወልት ደበለሙን ሰደርካ ኦላና ትደግራቱሬ ሰባቢንሳስ ሁንዴ ፈመሳቴ ካዮ ሳሚልከሴ ቦቆና ብራቲ ጨውፍ አከአደ ተኮት ሁንዴ ፈመ ዋንተ ኤፊ የሮድ ኤራፍ ወልት ደበለሙ ኢሰጀዱሰን ዱበታቱሬ ቆራተሜስ አከዲያቱ ጋፈታቱሬ ጀደን ገሩ አቡማን እንወገኑ ታናን ጀቹዳን አም ገርቱንኩን ዲዳጅረ ጀቹዳን ኦቦን ጉሱ ጥላሁን ያደሳኒ ጥሙራን
ከደጋጅር ተራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ዳጌፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኘ ዱራ ወለ ጆሌ ከሎኮ አሸኔ ከነኒ ስናፌራ ይቲን በኋራ
Thank you.
Lokashane wallahi shef gudan galato mun sadda ka daga jirtan radio sagale america saganta afan romoti daban gargar sanamu ma america kabatun de famef mangudo ta gargaru kan distant relatives jedamu dabata biye kesa adama jiru kan falage argawayan jedamu degger same shada dadda guma ce jira bulchisi magala damas deggir saka nagalata fachudan tumsa gama saka gumachu taw dubate jira muktar jamal tu gabas
dabanni tol oltuma distant relative jedam yokan ammo firafago akkejchu tiwamamu america kaaba lamile hiddat laza africa biyo ta garagara qabanin kan hunde famanida achkesa lamile ethiopia le hunde sito ta kesatti argamu distant relative kuni akkuma maqasa firottan sani fago africa ti argaman waan qabaniin gargaaruu dhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota afrikaa garagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti hundeessota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo aadam abbaabiyyaa kan raadiyoo sagalee ameerikaatitti hime
distant relatives mani non-profit ila wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chitan supporti gochun barbana so zarfi sadi fi kisa inho jinna barumsa faya homelessness manankabu supporti gona
dargaggo adam abbabiyati fi gare isa wajin gargarsa kana kinde su kanin arge magala adamatti meshale gargarsa manguddota fi barattota taftau labata gargars manguddota falaga haragawiyan jedamu magala adama kesetti argamu kennadan dehesani jiru labanni kuni manguddota dandi irabulatinin turan gargarsa hinqabne fi dibele garagarati fille satilaman walitti qabetinin kan kununsu hundeestonni dabbata distant relatives yokan ammo firafago gama biyya dufani hojile bai ele gargaru daf karor fatani tinin demu isani tilleda بكبوان distant relatives obo bogale balayne kanisan radio sagale america tv himan
ngidi barkata kayi aynetu betele demo lehikmna yekmna qawoch tinan asmekto
hedduminan gosahun de kesayu kesatu meshale gargar safaya daftan kan tajajila yalati gargaran walitti qabani tinini gargar saf manguddo ta gumachu kan fidan dabletanis baratton wanjranif meshale bernota gargar san baratota fidani tininjiru qalama daftara borsa dugdati fi kanen biro meshale bernota bif degaru danda anilleda kan baratota kanini finni kuni hundi mallaqan yo kan shallaga mutate qarshe kuma dibbashan etiopiyati gaditti kan tilmama momiti jedan obobo galen dabani gargars manguddo ta falaga haragaw yan jedamu magala adamatti argamu amma distant relatives gargars dihe sef kuni manguddo ta mora ofisati kirefati tokko ke satti nyata dugatin gargara kununsa barbaachi salle accu matti tasisafi manguddonni halakanan kununsi accitti tasifa mufille turti isani radio sagale america tv manijiru
kuma da mari sagale tanne egaji gargars shaddana kenne kararan dai kararan aka tani na bide acci karar adu mannan qorra mannan tigargara yennan chode yene egati shaggaj na kunun sayen nan ufatta nan yata nan dugo nan tikatta amara konto rabbi shani nada shani hata
dabni falaga haragawyan akadubatutti manguddot gargaru da qabnun walbira qabne yolal humnike na bae tikkadan kasa halakanan manguddota sila gargaramu da qaban hangi murasni accumatti san birat dallatti kunun fama isan kunnin ammo qesani tille gargarsi barbaachi san kan kenna muftau da dubbatan kallatti dan manguddota gargaru dan dabalatille manguddonni kunnin humna hanqatani sinin jolle sani barsisu akka hindifne barattota le kan gargarani ftau namni dubbisne nuuf kaasa nijiru
hoyammo gawagato kon nuufkenno jollemo ambaratani kuno jolle laman nanqaba isaan amma tokkitti kudha tokko tokkittimo sagal isaanif daftara irsaas nafkin nakarkaro
ademiron tamasgan hojigeggesitol antu dabata gargarsa manguddota falaga haragawyan hojin waggotan sadan afran darban keessatti hojjenne manguddota baa'e abdi itti hore ijoollelle karakaasne barsiisu dandeenne jirre jedhu adeemsa kana keessatti humna qaban kadhatanii walitti qabaniitiin fidan qindeessanii galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsi mootummaallee barbaachisaa ta'uu dhagaafatan
deeggarsi maaxwaarii laachuun aragaanoch yeredaa igeenya
manguddota deeggarsan qabne gargaaraa jirra as jalatti fayyadamtoota kallattii 250 jira dallaa kireeffanne kana keessatti namoota 33 jira isaan jalatti ijoollee manguddootaa fi kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan ni jiru miidhamtoonni qaamaas ni jiran kanneen dhibee sammuu qaban ni jiru qaawwaa jiru guutuuf mootummaa fi qaamolee biraa gargaarsiif ni hojjetaa jirra manguddoota 280 fi barattoota 110 gargaaraa jirra
sirna walarkaa fuudhiinsa gargaarsa distant relatives dhaabbata gargaarsa manguddoota falaga haragaawyaaniif kenne kanarratti kan argaman ittaanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa adaamaa obbo Mahammad Kamal rakkoon manguddoota magaalaa adaamaarra jiru guddaa ta'uu isaatiin walqabatee hojiin kana caalaa hojjetamuun waan barbaachisuuf nutis gargaarsa dhaabbata kanaaf taasifnu cinaa dhaabbannaadhaan waadaa galanii jiru
naannoo kanatti qabutti fayyadamee akka inni kana caalaa deemuu danda'u deeggarsa gara bulchiinsa magaalaatiin isaaniif barbaachisuudha kan godhu ta'uusaa carraa kanaan isiniif baasuu barbaada jecha kana alatti hojiilee manguddoota irratti hojjetamu akka deeggaratti haa ta'u akka bulchiinsa magaalaatti fuula duraaf karooraan kan deeggaru karooraan kan hordofu lakkoofsi manguddoota magaalaa Adaamaa baay'ee hedduudha kanaaf isaanis akkaataa itti dhaqqabuu danda'an irratti abbootii qabeenyaa magaalaa toora oltoonni magaalaa keessa jiran akka hojii kanarratti hirmaachuu danda'an akka bulchiinsa magaalaatti tumsa barbaachaa ta'e ni goona deeggarsa amma argaama irrattis tumsa barbaachaa ta'e gara bulchiinsa magaalaatti kan godhame ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada.
Hojii gaggeessituun dhaabbata falaga haragaawyaan aadde Meeroon akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii gargaarsa humna biyya keessaa walitti qindeesseetiniin kan hanga ammaa manguddootaa fi barattoota deeggaraatiniin jiru yoo ta'u gargaarsi biyya alaatii argate kun yeroo jalqabaati jedhani jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal adaamaarraa.
Taraga jirta radio sagale America saganta afan romoti dagge fato ta kenya kopin kenya tifuba. Dire democracy. Demokraatonni kunna oltaan filannoo pirezidaantummaa bara dhufu geggeessamurratti kaadhimama paartii isaanii ta'anii dhiyaachuu walfalmiin wal gidduutti taasisan kaleessa Ohaayootti deemsamee jira. Qeeqa hedduu pirezidaanticha Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp irratti ka dhiyeessan wal dorgomtoonni demokiraatotaa kun dhimmoota akka tajaajila eegumsa fayyaa fi walqixxummaa galii akkasumas Siiriyaadhaa ba'uu waraana Yuunaayitid Isteet ilaalchisee wal dura dhaabbachuudhaan walfalmanii jiran. Akka jimmaloon gabaasetti walfalmii kaleessa galgalaa irratti dhimmi ijoo ta'ee dhiyaate waa'ee qorannaa pirezidaant Tiraampiin taayitaarraa buqqisuuf geggeessamuu ka pirezidaantichi mormituu isaanii dimokiraaticha Joo Baayiden irratti akka qorannaan geggeessamu Yukireeniin gaafatan jedhu fa'a of keessaa qabu. Ittaana pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden gama isaaniitiin gochaa pirezidaant Tiraamp raawwatan jedhamu kanarratti deebii qaban.
Rudy Giuliani, the president and his thugs. Have already proven that they in fact are
Rudy Giuliani presidentichi fi duriyonni sani soba adi akka soban raggasani jiran amma wantinu gochu qabnu Donald Trump tikiya fachuda inna kani kadi mama dorgomi presidentumma ta unferu yon kadi mamumma argadde filannu ratti isa walin dorgome akka dibbe deleke akka nisan jifadu wambe ku fachirana ambisudaf na adam sajira jiran Biden. Dimokiraatonni walfalmii pirezidaantummaa kaleessa galgalaaf dhiyaatan 12 qorannaa pirezidaanticha taayitaarraa buqqisuuf geggeessamu ni deeggaran. Kanneen keessaa sagalee uummataatiin Joo Baayidenitti kan dhiyaatan seneetariittiin kutaa Massachusetts bakka bu'an Elizaabeth Warren akkana jedhan.
Impeachment is the way that we establish that this man will not be permitted.
Taayitaarraa buqqisuun malattiin akka namichi kun daddabalee seera cabsee itti gaafatamummaa malee hinaafne taasisuudha.
Dhukkuba onne wallaanamaa turanii eega kaanii booda akka walfalmee halkan dabreetti hirmaatanii turan dimokiraatichi Bernie Sanders waa'ee oduu buqqisa pirezidaant Tiraamp akkana jechuun akeekkachiisan.
But I think what would be a disaster. If the American people believe that all
lammiwwan Amerikaa waan nuti gochaa jirru waa'ee buqqisa Tiraamp qofa odeessu akka ta'ee fi waa'ee lammiiwwan biyyattii 87,000,000 inshuraansii eegumsa fayyaa hin qabne yookaan immoo inshuraansiin isaanii gahaa hin ta'in akka dagataa jirrutti yoo fudhatame balaa hamaa ta'a jedhee yaadaa jedhan. Senator New Jersey Cory Booker immoo akka pirezidaantichi taayitaarraa buqqifaman carraaqqiin dimokiraatonni godhan lammiiwwan filannoo irratti sagalee kennan biratti akka loogii paartiitti ilaalamuu malaa jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsan.
I understand the outrage that we all feel, but we have to conduct this process.
Aarii hunda keenyatti dhaga'amu nan hubadha garuu akkaataa ulfina qabu biyya keenya walitti fiduuf biyya keenya addaan hin qoqqoonnetti sirnaan geggeessuu qabna dhimma kanaa jedhan. Waa'ee inshuraansii eegumsa fayyaa to'annaa meeshaa waraanaa fi waa'ee pirezidaant Tiraamp dhiyeenya kana loltoota Yuunaayitid Isteet Siiriyaa keessaa baasu irrattis qeeqa jajjabaatu dhiyaate. Walfalmitoota pirezidaantummaa keessaa kan aariidhaan waa'ee kanaa dubbatan Piit Budajeji.
The slaughter going on in Syria is not a consequence of American presence. It's a consequence.
Fixiinsi Siiriyaa keessatti geggeessamaa jiru sababa loltoonni Ameerikaa achi jiraniin miti sababa achi ba'anii fi. Pirezidaantiin kun michooma Ameerikaa fi safuu Ameerikaa ganuudhaan tarkaanfii kana fudhachuu isaaniitiif jedhan. Senatariittiin Minnesota Amy Klobuchar illee qeeqa jabaa dhiyeessan. Kurdoota michoota keenya fixinsatti dhiisanii ba'uunii fi Raashiyaan immoo ittisaaf akka seentu karaa banuun akkamitti akka Ameerikaa deebisee jabduu godhu pirezidaantii kanarraa dhaga'uun fedhaa jedhanii jiru. Dimokiraatonni walfalmii pirezidaantummaatti taanu 320 kutaa Joorjiyaa keessatti geggeeffatu. Qophii dimokiraasii kanarraa kanumaan xumurra. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,710,000 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.